This is an MUT Radio podcast.
No, it's written as Langiwe Hymns. So I believe that it her. Our time is 15 minutes after the hour of 11. We are still in it, praising the Lord. Sitting here na yedwa ungwele moshe uyaphila. Athi bani ngwele njengokuba nami ke nginjalo. Athi ke phelelani njengokuba ke nami ngiphelele. Kunento ebuhlungu eyenzakalayo ke esebhayibhelini. Yazi kunama verse othi mangabe uthi uyawafundwa uze ukuthi hey umoya wami wabuhlungu indlela ezimanga. Kunaleli lisho ukuthi inkosi asizange yini senze imisebenzi yamandla, asizange yini siprofethe, asizange yini senze nje kuphulukiswe abantu ngathi usisebenzisa. Athi ke kutholakala ukuthi uthi anginazi azababize ngabenzi bokubi. Uyabona nje ukuthi nje amavesi abuhlungu because as uhamba lemhlabeni you know and you are guaranteed ukuthi I'm going to heaven. And it is very important to be known by your maker, to be known by your creator. It is all by the Holy Spirit. Ukuthi ke wazane noma ke uNkulunkulu kuba ukuthi nenobudlelwano uyakwazi in the name of Jesus Christ. Kunezwi lithi akukho kwesaba othandweni, owesabayo akaphelelisiwe othandweni ngoba ke ukwesaba kunesijeziso. So kubalulekile ukuthi ke sibe njengabagxilile kuye. That is why MUT Interfaith is there for you. Ukuthi if ungalitholanga ithuba lokuya enkonzweni, woza phela nawe uzokwakha ke ama muscles akho akomoya, ukwazi ukuthi uyihambe le ndlela ubone ukuthi angihambi ngedwa. I have my maker, I have my redeemer, I have my savior, I have God Almighty, I have the one that loves me while I was still a sinner and then was sacrificed dana yakhe ukuthi ingifele ngilotsholwe ngihlawulelwe izeqo zami zonke, ngihambe nje ngingcwelisiswa, ngihlengwa ngegazi, nginqotshelwa ngisho empini zehlabathi. Because greater is he that is in me, of which is our faithful father, our faithful redeemer. Kanti nje we are still in it. Ukuthi ke iziphi izinto ezosenza ukuthi ngempela masiqaphela sibe ngabaziwa inkosi ubungcwele nje iziphi mhlawumbe izikhali kudinga ukuthi ngempela siqikelele ukuthi ke sibe nazo. Ushilo ke lapha uMamncongo ukuthi kubalekile kakhulu ukuthi ngaphakathi lenkezo linakisiswe, linakekelwe kuze ke kubonakale ngaphandle. Uthi nje indaba mayiqale ngaphakathi, wenza ke umzekelo ngefig tree ukuthi ke yabo nakala iyinhle ngaphandle mase kutholakala ukuthi ngaphakathi kwatholakala ukuthi izithelo azikho. Kanti ke nje lokho uNkulunkulu akumthokozisi because ukufana nomuntu okhohlisayo ukuthi ngaphandle wena ngathi kuphelele negama lokuthi wena uyaphila kanti ufile. So uNkulunkulu is not pleased with that. We have to be careful ukuthi ke siba ngabagxilile rather abantu bangakubona ukuthi at first because baqale bangakuboni uma ngabe indaba isaqaliswa ngaphakathi. But as time goes on zivele izithelo zikamoya engcwele ukuthi awu unomoya kaNkulunkulu. Sibona ke ngo-1 and no-2 as kumenshiniwe laphaya encwadini ke yabaseGalathiya. Kanti ke nje ngiyathanda ukuphinde ngibingelele my guest, ngiphinde futhi ke ngibanikeze ithuba ukuthi iliphi ke nje izwi lesigxivizo abangafisa ukuthi ke nje bakhonke ngalo here and unmute Interfaith.
Amen.
Amen.
Yabonga sisibuhle.
Amen.
Ngiyathanda bazalwane emakhaya sibheke nalizwe kaNkulunkulu.
Amen.
Abase Roma, Romans 12.
Yes.
Moqala lapha ku verse 1.
Amen.
Lithi sikaNkulunkulu. Ngakho ngiyancenga bazalwane.
Amen.
Ngicela ukubuyela ngifunde isihloko. Lithi ukuhamba okungcwele.
Amen.
Amen. Baselithi kuwani. Ngakho ngiyancenga bazalwane.
Amen.
Ngobubele bukaNkulunkulu.
Amen.
Ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo.
Yes.
Ongcwele, khoma othandeka kuNkulunkulu.
Amen.
Kube ngokukhonza kwenu kokuqonda.
Amen.
Asethi kuthu. Ningalingisi leliswe.
Yes.
Kodwa niguqulwe isimo sengqo isimo ngokwenziwa ibe intsha ingqondo yenu.
Yes.
Ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu.
Yes.
Okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Amen.
Hallelujah. Yes.
Ilelo bazalwane izwi engifisa ukunika lona emini. Hallelujah.
Amen.
Ukuthi uMpostle Paul ngiyancenga. Bazalwane.
Yeah.
Nikelani le mzimba yenu. Noma ngabe igugu konina. Kora inikeleni ibe i living sacrifice to God.
Amen. Amen.
Athi ninikele kuNkulunkulu ibe ukhonza kweni kokuqonda.
Amen.
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 Ngamanye amazwi la ekhambeni ekungcweleni siyanikela even nemzimba yethu.
Amen.
Ukuze nengqondo yethu iguqule ibe intsha bazalwane.
Yes.
Iguqula yini ingqondo? Izwi kaNkulunkulu.
Amen.
Amen. Ngingathi nginikele inhliziyo kodwa imzimba wami ngunikele.
Yeah.
Nginikela konke.
Yes.
Ube i living sacrifice. Lento yokukhonza noma ukuhamba engcweleni sisibohle isho ukuthi ngiyayidela. Ngiyafa kusole.
Yeah.
Ngife enyameni yami.
Yeah.
Then Christ aphile kimi.
Yes.
Amen.
Yes.
Kuyenzeka bazalwane, is doable. It is possible.
Yes.
NkuNkulunkulu. Into engiyithandayo akadelani akasho ukuthi seku over manje. Uthi wozani nina nonke and sindwayo. Athi mina ngizoni khulule.
Yeah.
Amen. Lisho njalo bazalwane izwi emini ngifisa ukuniqinisa ngalo ukuthi nikelani le mzimba yenu.
Yeah.
Lethani le mzimba yenu.
Yeah.
Ibe ukhonza kwenu. Oh, yes. Kokuqonda.
Yeah.
Kokuphelela. Uma siza kuJesu siza ekuqondeni. Siyapheleliswa. We rest in him.
Yeah.
Amen.
Amen.
Akusho ukuthi mangiphile impilo engcwele. Angisayeni walelizwe.
Yeah.
Amen. Kodwa lithi izwi kaNkulunkulu kuguqulwane isimo sengqondo yami noma ngiphila kulelizwe but mina I'm set apart.
Yeah.
Amen.
Amen.
For uNkulunkulu noma ngifunda esikoleni ngifunda nabantwana bonke kodwa mina ngisehlukanisele.
Yes.
Ngoba mina ngithe give my body.
Yeah.
Konke kwami.
Yes.
Athi umhlabeleli thatha konke Nkosi enginako.
Amen.
Nginikele uqobo lwami kuwe.
Yeah.
Amen.
Amen.
So nje uyasincenga uMpostle Paul, ngiyalincenga bazalwane, nikelani ngale mzimba.
Hallelujah.
Nikelani ngako konke ngoba uthi obhalayo kongisiza ngani ukususa konke kulahlela ukuphila kuphakade. Amen.
Amen.
We rest in him and there is life bazalwane kuKristu. Amen.
Yeah.
There is life abundantly. Amen.
Yeah.
Ukhona ukuphila ukuchichimayo. Masinikele le mzimba yethu bazalwane. Even izwe libone ubuhle bukaNkulunkulu. Uthi medala athi masakhe umuntu ngomfanekiso. Singumfanekiso kaNkulunkulu. Singumfanekiso kaKristu. Ngiyabonga.
Amen.
Amen.
Amen. This is MUT Radio. Go, go. Shape and own your future.
Ngiyancenga bazalwane ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo opheleleyo nobongekayo kuNkulunkulu. There was umama ongcongo egcizelela nje ukuthi ingaphakathi lenkezo nalo futhi nengaphandle kanjalo makuhambisane ukuze ke uKristo ezophakamiseka aphinde futhi ke adumiseke ngokuphelele. Mhlawumbe kungenzeka ukuthi ke umama noma ke umzalwane wethu usisi ngicela nje ukuthi ngimnikezeke ithubu ukuthi mangabe khona nje kusenhlizweni yakhe based on this topic akutshale.
Amen bazalwane, siyabonga kakhulu. Kunevesi nje elisenhlizweni yami sisakhuluma manje elivukayo abase uTimotheo.
Yes.
Chapter 4:12 ufundela kanje uthi makungabikho umuntu odelela ubusha bakho kepha yiba yisibonelo kwabakholwayo ngezwi nangenkambo nanguthando.
Amen.
Nangokukholwa nangokuhlanzeka.
Amen.
Uthi ke noma mhlawumbe kukhulunywa ngabantu abasha kakhulu kodwa mhlawumbe sishintshe sifake nje wonke umzalwane ukuthi angabikho umuntu odelela ubusha bakho. Nawe iba isibonelo kusho ukuthi kuwumsebenzi wakho nawe ukuthi noma umzalwane sikhuluma ngobungcwele nawe phela ufakele wenze.
Amen.
Abantu bambona uKristu through impilo yakho iba isibonelo ngezwi indlela okhuluma ngayo Don't defile yourself ngendlela okhuluma ngayo, indlela owembatha ngayo. Don't defile the kingdom of God and evangeli silishumayelayo ngendlela ogqoka ngayo. Don't ukungcolisa ithempeli ekhulunywe ngayo ngendlela owenza ngayo. Ngamanye amazwi, nawe kuyiresponsibility yakho ukuthi ube isibonelo ngale zinto ezibalwa la. The conduct, the way yoziphatha ngayo bazalwane,
yes.
It's very important. So siyabonga kakhulu uNkulunkulu esasisiza. Sengivala bazalwane asisizwa izikhwepha zethu evangelini. There is a grace of God. Ukhona umoya kaNkulunkulu, ukhona umusa osincedayo ukuthi nalokho esikuhlulayo kodwa sikuyise kuyena each and every day. Sithi Nkosi, dila nempilo yethu. Amen.
Amen. We thank you so much. Thank you so much. We'd quickly get go to the stings. After that, we'll be taking the details. Mhlawumbe ngabuthanda ukuthi ke uhlanganyele nabazalwane. Ngenzeka ukuthi usuka le kude emakhaya uzofunda, but then you don't know ukuthi ke ungafellowship akephi. Ukuthi phela nesibane sihleze sivutha njalo singacishi ke bakhona ke abazalwane bazoninikeza nje imniningwano. Noma nje ngithi nje after this song, then we'll be taking imniningwano here in MUT Interfaith.
Oh,
Baba biza bonke no abakhela inqanawe wabakhela umkhombe. So there was Ubeto Sile ethi ke ngena Noah. Our time is 31 minutes after the hour of 11 here in MUT Radio Shape and on the future. Kanti ke nje we are a time for ama guests ke wethu ukuthi ke azothi nje wrapping up ngokuthi ke asinikeze ke their details mhlawumbe ngenzeka ukuthi you'd love ukuthi nawe phela u fellowship noma ke uphatheke entweni ke zikaNkuluNkulu akhona ke amabandla na kanjani. So I'm going to give them this opportunity ukuthi ke basho ukuthi ke bavela kephi bakhonza phi and also their digits, their information if bengakhona ukuthi ke bay release for those who'd love to partake or who'd love to fellowship with the church. Ngiphinde futhi ke nginamukele ngicela nje ukuthi nisiphe imininingwane ukuthi ke bangathola kephi abangathanda ukuthi ke banjoyine.
Siyabonga.
Amen.
Siyatholakala bazalwane la eAgape Fellowship.
Agape Fellowship
kola kwa SNJ ngase Comtech.
Yes.
Kwithente emhlophe.
Yes,
siyakhonza nje sibazalwane abasindisiwe abahlanziwe egazini lika Jesu Christ wase Nazareth.
Amen.
Under the leadership of Bishop Sicele and Lady B Cele.
Amen.
So siyakhonza njalo Sunday inkonzo iqala 8:30 to 11. Siyakhonza njalo Tuesday siba nama prayers.
Yeah.
Thursday emin sibe nama sibe ne prayer.
Yeah.
Yes, so siyatholakala bazalwane.
Mm.
Ungangena even na kwipage lethu ku Facebook Agape Fellowship.
Agape Fellowship.
Amen.
Amen.
And inamba engingayishiya eyami unomzamo Ngcongo.
Yes.
073 53 53 89 89 345 345.
Yes. So there was inamba ke yanomzamo Ngcongo. Kanti ke if kuukuthi ke mhlamba wazange ukuthi uyikhethe, you can reach MUT Radio sikwazi ukusinikeze ke nawe ukwazi ukuthi ukhonze uNkulunkulu ngabi limited nge distance yokuthi ke elakhe ibandla lile likhona ke nenangala ibandla make sure ukuthi ke uyasondela ebese ke nawe uzoba ke sem ubeke ingxenye yokukhonza ke uNkulunkulu. Thank you so much.
This is a MUT Radio podcast.